Kumekucha, tupashuka pembeni, Insta, Twitter, yani mambo hadharani, kila kitu mtandao, oh mtandao, Instagram kuna wazee wa mitambo, Karima story na mangi, ambaruti kapigwa wo 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 wo. Ni mwendo wa kiki, kuchangamsha mashabiki, ngoja kashike siti, yo yo, yo yo. Ngoja kaweke bando, mingi online, nipate habari za master. Eti Simba na Yanga nani mkali, baki na chiburako.
Saluti babarao, babarao, babarao.
Hata wasoni juwa na chati nao, yote kwa uwepo wa mtandao.
Interneti babarao, babarao, babarao.
Hata wasoni juwa na chati nao,
yote kwa uwepo wa mtandao.
Wagana isi homa nikikosa bando, baby wangu tuchati nipoze mawazo. Unanipadhara ukiposti picho mewaka, shepu lulu kajala, enjoy na mitozi wa Mbagara. Sina malingo hato kijotie mambo gado, mazu konga kawimbo, ni walushi wanangu pare chimbo. Vulugu kakidoti na bwati, Hamisa Mobeto no sketi, Makabira na wongi zarasi. Kisikicho manifongo, ni mwendo wa kiki, kuchanga msha mashabiki, ngoja kashike siti, yo yo, yo yo. Ngoja kaweke bando, ningie online, nipate habari za master.
Interneti babarao, babarao, babarao.
Hata wasoni juwa na chati nao,
mese kwa